dirt kwa mabega. Jina JR, guess what, me ni member. Jina kubwa sana, hadi tela who remember. Cause me uweka cheddar from Jan to December. So kaa chini, skiza rhymes, vijana tuna rise. Like hit sozi lies, and yo mana nina rise. Walisema sita make it, but sozi mind. Cheki sasa nina shave na chili grind. Hard kaku steady, kwenda soft, no siwezi. Anytime niko ready, joku drop. Ama shunzi, ama fala, wani belly, juko juu. Kama mwezi niki float, kama belly wako down. Kama nezi, kauna plan ya kumeki. Take it there, don't fake it. Sharpen hizo skills, sako sharp kama pencil. Asoli yo mkwanja iwe check, ama senti. Ndiyo zioni, ziki pala chini ya matres ama banking. Yo check it now. Mina check it now. Check it now. Kijana ana ego, nimetoka ghetto plus misi na maringo. Flow yangu dope, wanasema ni illegal. Ka inge kuwa coke, basi inge kuwa kilo. Nina chamba ya kerea mzea biki kama Wilson. Kuget high, easy beba nari alafu lifton. Tawi mbili tatu uko high, Hilton. Kila kitu ina get bright, crystal. Mini song code, nina share stani ya hip hop. Mini big fish, in fact, mini hippo. Na manga ama fans, na malign kama chipo. Karap no prekichoni tani yangu. Kukamu na matrack, hiyo kwangu joni simple. Double track mixtape, ukikamu na kasingo. Single, zea iko down ina sound kama jingo. Jingo, vya wala watoi waki smile on a dimple. Nikicheka now. Mina cheka now.